This is an MUT Radio podcast.
Yihleli nama top performing students. Unbelievably so, also, asuka le eMsinga, guys, eMabaso Secondary School, eMsinga, ngiphethe uprincipal wabo, uprincipal TP Dlamini. Ungazi ukuthi kukhona ke into eyenzakala la. Uprincipal waka Dlamini, top performing student. Aka Dlamini nayo. Hayi. Hayi ngeke uzosichazela kodwa ukuthi kwenzakalani la. Sanibonani.
Yebo.
Ninjani?
Siyaphila njani?
Hayi siyaphila. Ngicela ukuqala ngothisha omkhulu. How do you feel, teacher? Two students top performing, they are invited here to be honored. Okay. What does it mean for you?
I feel great. This is a best achievement. Ngijabule ngale ndlela. Ukubuka abantwana basemakhaya benza kanjena and nginethemba elikhulu ukuthi bazoshintsha amakhaya abe ngcono kakhulu.
Yes, speaking of ukuthi ke basuke emakhaya, how were you able to achieve it? Because you understand emakhaya iy'kole zakhona zibuye zingavumi ukuthi environment ibe right for abafundi ukuthi bakwazi ukufunda ba reach their full potential. So how was it challenging for you and how did you overcome ama challenges akanjalo?
Challenge inkulu kwese sikole sisona. There are no resources. No yeah. Resources at all. Yonke into theory. Ubathrila abantwana. Sihlale nabo.
Yes.
Asinakho visible. Akufanele bakuthinte.
Yeah.
Kodwa nje sibatshela lokhu okufanele bakwazi bakufaka ekhanda, siba drill, siba revises, asilali, sinama incubations, sinama camps, extra classes, ngibona siza kakhulu. Bese kuba ukuthi-ke othisha fanele bayimisele. Ngaphandle kokuyinikela bayimisele othisha ngeke abantwana bakwazi.
That is lovely, that is lovely.
Okuhle kakhulu-ke yi-discipline. Once isikole saba-discipline siyaperforma.
True, definitely. Thank you so much, Tisha Mkhuna. Ngicela ukubuyela kuma top performing students ke abafowethu bama moments njengamanje. Sabona sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela ngathi ungakhuluma nje kakhulu kancane. Ungasaba. Come on, kumele ube ne spirit energy mfethu. We top performing students. Kusezunjani first of all?
I'm happy, I don't want to lie. Okunye nje ukuthi I'm so proud of myself.
Yeah. Yini le kwenze wahluka kwamanye ama students wena waba top performing? Yini lokuyenza ehlukile kunamanye ama students?
Nothing much. Bengilalela nje othisha mangabe befundisa nokuthi ngibe disciplined ngithi mangabe ngiya endlini ngazi ukuthi kwamele ukuthi ngife nakhona ngifunde ngafiki ngilale nje throughout the day bengilokwezinkanje.
So abantu abenza matric now in 2024 mangase kuthi ukhuluma nabo nje khona eMabaso Secondary School ungabatshela ukuthini?
Ngabatshela ukuthi kumele balalele othisha bebe discipline bafunde zonke nje insuku befunde kungabe bekhusu lokuthi ba-rest today befunde till the end.
Number one. Thank you so much. And lastly, what do you hope for the future? What are we looking forward to? So besenzane this year.
They say ngimisela ukuthi ngihambe ngiyofunda ngiyokwenza medicine.
Nice.
Still searching for school.
Sure. Hi, number one. Ngiyathemba ukuthi mfethu this makes me proud because ngiyazi ukuthi kushuthi iy'mpilo zethu zisezandleni ezi-right uma ukuthi yokwenza imedicine and uyi-top performing student. Number one. Ngicela ukukhuluma nozakwene ke futhi ngapha angazi mhlawumbe angasondela ngapha. Ungabi shayi mfethu, umashayi kanjani uyi-top performing student mfethu, niba u-2 phela nizorepresenta isikole, uzizwa unjani? Nice. So how did you achieve it, Wena?
I was in the school.
So, yiphi le subject ekusurprising? Mhlambe lokho ungayilindele ukuthi uzoshaya u A wayo ozothola le mark yayo. Physics. I think that's one thing we can relate on, and I'm young surprised in physics, I'm not gonna lie. But yeah, congratulations on that. Future plans? I'll sugan in my daughter. As it, live long, Mina, for it. Sing us out the hotel about two.
This is an MUT Radio podcast.